bantu bakithi udala nikhala ngemisebenzi nithi imisebenzi kayikho. Umnyango wezokuthutha kaZulu Natal uveza amaningi amathuba emisebenzi. Lalela kahle leli khasethi uzwe ukuthi ungasizakala kanjani uphume ebunzimeni.
Vusi, Vusi, waze walikhuluma iqiniso wemo. Umnyango wezokuthutha kwaZulu Natal ususiza abantu abaningi kabi baphuma endlaleni futhi usazobasiza. Ake nilalele leli khasethi kahle nibe nesineke wemo.
Usatha.
Usatha lo kwenzani?
Amatova wewe. Ngicabanga ukuyokweba izimvu emapulazini. Izincwazi sengemncwazo yenkonzo emhlophe. Bese ngifaka umfana omncane ngemuva. Evenini ashaya isigubhu ukuze ngingabantu.
Ayibo. Webaba isilakudala lelo. Futhi abanikazi bemfuyo banezindlela ezintsha zokugada. Uzothuthi chwayi chwayi bakulahle phansi ngenhlavu uqothuka amadevu. Hey, futhi uzaboshwa.
Manje ngenze njani ngithiphise nawe makhelwane? Ngoba imisebenzi ayikho nezingane ziyalala.
Hayi bo. We makhelwane ngoba nje wena ujwayele ukukhetha imisebenzi. Wajwayele ukuba induna emsebenzini. Usungathi ucabanga ubugebengu nje ngokuvilapha nje. Futhi wena-ke ungashesha ke nje nokubanjwa njengoba amehlo akho ehlale ebomvu kanjeni azobona amasinyana amaphoyisa ukuthi isigebengu lesi.
Wenze njani ukuze ahlale eluhlaza?
Hayi bo, wemakhelwane ziningi kakhulu kabi izinhlelo zemisebenzi ezimenyezelwa nguhulumeni kakulezi nsuku. Ikakhulukazi nje umnyango wezokuthutha lapha kwaZulu Natal. Akumigwaqo ezokwakhiwa lapha emakhaya. Eminye yayo seyiqalile vele iyakhiwa. Nani-ke ninjengamadoda endawo engabe niyahlangana nihlanganise amakhansela nezinduna namakhosi kube osomabhizinisi kusungule imigwaqo khona lapha endaweni.
Njengoba ngingelutho mina ngingelona ikhansela ngizokwenza kanjani lokho?
Hayi bo, wemavusana, uyazi amakhosi akulesi nsuku ayithanda kabi intuthuko ezendaweni yawo. Futhi wena ma uza ngenhlonipho nje kulaba bantu izwi lakho bayalilalela ngoba uza nombono omuhle. Wonke umuntu kufanele nje azihlanganise nale nto, kwenziwe nje ukhukhulela ngoko womhlangano nihlangane namadoda ukuze le nto ilunge. Akukhathaleki ukuthi kuzibonwa abantu abafundile, cha, injalo nje le nto.
Hlanganisa nini-ke la madoda ngoba le nto ithatha isikhathi kanti futhi ifuna amadoda afundisiwe.
Hayi bo wevusi, noma abantu befundile khona abantu abangazi ukuthi bazoyiqala kanjani le nto. Kunezinhlelo zomphakathi okuthiwa ovuka uzakhe ozibambele lapho amakhosikazi ehlangene khona ezibambela ngokwawo. Bese kuba khona iy'nhlelo okuthiwa o-RRTF okusho ukuthi imigaqo ingena ngenkanika impela emakhaya kuphela ovuka urodi lapho. Bese kuba khona o-Arabhu lapho kuchaza ukuthi imigaqo isizokumamula emakhaya ihlanganise zonke iy'fundazwe lezi. Manjena-ke ngithi mina uhulumeni wakwaZulu Natal umnyango wezokuthutha uzixhase zonke lezi nhlelo. Futhi-ke ma kunemigaqo emihle emakhaya yilapho kone business inzoza kona ngoba bazokuza kahle phela manje behamba emgqoqweni emihle ebakhase nama business abantu basemakhaya ile yonto nje kuphela akudingi ukuthi uzwenze into eziningi ithuthu ihluka kanjalo emakhaya umnyango wezokuthutha kaZulu-Natal iwona okuphasa lezinhlelo
awusawina yaphela indlala emakhaya.